Mat Andar Stavo Stavo Stavo
Mwinilizani umelogwa kumbe unakilitima Nikibadili mboga unanuna utaki salam Kesho na kwenda jim baby kitambia uka Leo tuagizo soda mana tunkisuta We mama pompo nipo napiga uni lokidoni We pompo nipo napiga losi pofukoni We pompo nipo napiga uni lokidoni We pompo nipo napiga losi pofukoni Ina mchumba kano kile wanachaka mponi Iyalizani boss kumbe gari sola kwa Nagizani sauce kumbe biri soya kwa Napiga sikos maburi dubendo za Tukileo Kama yogi vya tuchokileo Hamna sema tatu Tukileo Kama yogi vya tuchokileo Bosi bosi ndona nuna Kini una insta wasapu ndona nuna Kini una nimependeza ndona nuna We nuna 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 nunea nani Saibo kinuna wona kuwa kama jiu We nuna 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 nunea nani Saibo kinuna wona kuwa kama jiu Ha we kama una nuna nuna jesu like umae We kama una cheka cheka jeji nola mwish We kama una nuna nuna jesu like umae Kama unacheka cheka jiji nola mwisho Kampatia mkongkode mwa best wake Tandauni madonko donko kwetu wake Kenda kudanka chunke shape yake Hiwe kwa mele ondege tumsi wake Kamgeza fungo kamla shemu wake Napenda kumwa siyo tepe yake Uyo
from Mose.